the captain. It's DJ Ortiz. Get the addiction.
DJ Ortiz, my number one favorite.
Kishimavile manze mi ufile. Lipa chanela diwa michideba. Alafo me mchanja tena. Nasi mitani bamba vileja. Kishimavile manze mi ufile. Lipa chanela diwa michideba. Alafo me mchanja tena. Nasi mitani bamba vileja. Mimi ya muani wewe kabisa. Nata kama exo kona jitisha. Na kwa mana wewe kimaisha. Nita kupa bila kukupima. Mtoto manze mewe umeiva. Wechua ni ukweli siyo sifa. Kama urembo ungeua, ungeua umengi bila hata kujua. Attitude yako vile noma. We seem softy na umesoma. Baka mabuda wanatamani. Vile wanaweza penda ndani. Uoke ngara minyufuwe nguo zangu. Wana karibu kuchugulia nyozao. Uoke smela lafu wakulie vako. Wana shika dabu, wana tuongo. Kijua vile maze miofila. Kukata mena lima nichileza.
Sasa vitulio sitoki hapo, nikudige kitambo. Naomba tu nipe namba zako, ataka ni zavako. Sasa vitulio sitoki hapo, nikudige kitambo. Naomba tu nipe namba zako, atakanza sister ko.
Vilo menipeleka mbio, siwezi tuliza. Mjani sikali hata kidogo, kwa bezi natoka na giza. Nasubana bedu mindo yako, nimekuwa stoka kwako. Na kwangu bado na mtoto, lakini niwe naona kwa ndoto.
Sasa vitulio sitoke hapo, nikulige kitambo. Naomba tu nipe namba zako, atakani zavako. Sasa vitulio sitoke hapo, nikulige kitambo. Naomba tu nipe namba zako, atakani zavako.
Sijuna nisikie, sijuna
DJ Ortiz.
Sijuna niseme, nashindwa jioni zame wapi. Nyundo yangu sasa itaua wapi. Usiwache endelea cheza nalo. Mbaka iseme jina zote unazo. Nashindwa jioni zame wapi. Nyundo yangu sasa itaua wapi. Usiwache endelea cheza nalo. Mbaka iseme jina zote unazo. Sijui niaze kusema vipi. Wacha tuniseme uko fiti. Kwanza vile umesimama mtoto, unafanya nashikwa na joto. Kwanza nikicheki hiyo kifua, nasikia karibu kuchiua. Lips zako soft zinasema, nyendo yangu lazima itasema. Nashindwa joni zame wapi, nyendo yangu sasa itaua wapi. Usiwache endelea cheza nalo, mbaka iseme jina zote unazo. Nashindwa joni zame wapi, nyendo yangu sasa itaua wapi. Usiwache endelea cheza nalo.
Sikubazi wa wongi sabari. Unapenda wendo yako fahari. Nako sabao kisafiri ukivwa mbari. Sunajua moyo nako kujari.
Kila napo safiri, moyo wangu mbunia. Kila napo nia.
Tonight.
niende dunda kwa raha zangu dunda leo ni lazima niende dunda nione kinanziri kina kidunda acheng kina nduta cheki nimengara marinda akala chini tule boya adida na washwa nina mapesa weita chafua meza ukiona shore beste kuja kikulenga katika na ukuta dija kibo tunamshtuka akwende ya chapwe na machupa kini ya kibamba tunawika leo staki shida kusumbwa medula cheki ula mingia club na miwa mistari zimekwisha zote kwa kichwa so pass me na mada papa paripa papa paripa
twenzetu
leo ni lazima nigete dunda mwanangu
twenzetu
leo ni lazima nigete dunda kwa raha zangu
twenzetu
leo ni lazima nigete dunda mwanangu
kwa mini jamona matuta mwambia kamu mwambia kuje
leoni leoni leyo 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 leoni leoni leyo 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 leoni
koko keta
kamu
stoki hapa
we kamu
kwa hivyo ukitaka
nipata jo sitatoka kuandika ngoma si unajua siwezi choka mezi sita nimekuwa kwa studio nikishughulikia ngoma yako we kama unaisikia vile kopoa kwanza kabisa hebu hiyo jako yako toa kuna sirioto laza like niambia toboa ushaikuzwa mali joka sikia kukojoa leo mimi na wewe au sio poa poa umesahau kumwambia yule konkodi atakudondoa wetu hapo nje na gate yetu si ya blue ni orange start flow angalia tu juu lakini uchungu kun California unaweza shuku wewe ni mgonduka katwa shingo style ya kuku hiyo chako inachemshwa wazio na kunywa supu Niza tiba chupa zimevujika kutupu Nijifanye supu Sabu yako tu Sabu yako tu
Niko kwa keta
Kamu
Stoki hapa
We kamu
Kwa hivyo ukitaka
We kamu
Niko kwa keta
Kamu
Leo niko na nani jamu Leo niko na nani jamu Miko na tuna filmboa Cheka na miko eni bachila na ujaoa Cheka na miko mefunyo na ulakojoa Usteke na misa bunye ima tresa njatoa Jama leo netwa blanda Jamsa kumna moja ndo ilianza Kwani leo ndio kila mtu piga simu Ni Friday siku lazima tuwe shimu Shika mtoto wako mweke karibu nawe Best yako mnulie pia pia nae Mtu akileta noma hapa pikana nae Manzi akileta maringo joa chana nae Kuta mwingine mwambie nipe nawe Kibao tosikazie we Safi tuende ndanya ndaimanze Bora usiwe mtaro waise Nameless John lisikia na yake Mwali mkazie itabidi metumetuma sachet Kenya official ili wafanya Nation Na kila Friday Joe wangani vacation Kuchoma nyama ndio kitu ya kwanza Ushibe vipoki ugali ndio siwaki haraka Kuchoma maini ndio kitu ya pili Na ifurahi tekneza na mapele
Mkeka chini na piga swala Enda zangu bafu kisha mambo safi Na vatini sneaker tunavaa shati Kisha kishikish oh sinaga marashi Na kunywa kahawa ni kitere mshaka imati Nasikia kuna mtu anabisha mlangoni Kwenda kufungua aga tutoka zirani Uwa kana nipenda yu kuwa best yangu Mete usisahau leo kuniletea madafu Leo ni lazima edo inanibamba Tukila station na tisa genge mpaya Junisha shiba sani kwenda kuhaso Nikenda kutoka ndo nifungue mlango Eto bestest ya mini Napata mwenye nyumba na kifuli mkononi hey. Usiniharibie siku bala landlord Umenifika kwenye ko Weni tafa shtu Usiniharibie siku bala landlord Umenifika kwenye ko Weni tafa shtu
Kuna vile ningependa kukuona Nikwambie vile nimeshinda Nikueleze ya lomo yoni Kuna vile natamani kuwa nawe Uwe karibu nami Niwe karibu nawe
dealing with the law. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Baby cheza. Dealing with the law. Baby killing with the law. Dola kwa meza. Sigino. Nipe sigino. Napendo na vyo shiki shiki cha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Hey. Na kicha, unavyo shiki shikisha.
Sawa.
Moto umeua kisha.
Sawa.
Unafanya na pandwa na kicha.
Sawa.
Na kicha.
Wacheze kamale. Bebu siseme no. Upitishia waya stima chini ya maji. Kana bebu meme.
Tunasondeka.
Yeah.
Tunasondeka.
Are you ready?
Tunasondeka. Tunasondeka.
Tuko tupa chokwa nipa.
Tunasondeka.
Are you ready?
Nine, nine.
Are you ready?
Nine, nine.
Nikuje.
Apana.
Nikuje.
Apana.
Tunasonde koteja kuna soke. Situ charge kwanza nishalipa token. Charge smartphone sina pindogo. Kuna mango kona hapa mindyo jogo. Niko na idea, chungo taingia. Si raisi uliza adinadia. Makunyeto saka unadhiki. Na mange usu wako na mashabiki.
Ikikata there is no regretting. Tuna switch back to factory setting. Na mingi otakwa izi factory zenyu. Na waka caster so mashore is wenyu. Wameni fuata mta wanasoma menu. Wameni patanjana dishi chakula zenyu. Leo nda isondeka na hapa ndio venue. Chapati kali ya mini kicheza na ndengu. Onyesha yombegu. Misi kitabu siezi someka. Sipigi kabu siezi chomeka. But bado na isondeka mpaka che. Piga na nepiga mpaka ilie kama fe. Pack up the place kama mende kwa giza. Bless all of y'all ikona mkono mjizis. Nice pretty face with a bami ya figa. Leon kuisondeka kama mpira la liga.
Tunafisha mitambo ye. Tukizipeleka worldwide. Anai boy fanya mambo. Yeah we pray for your long life. Fix it tonight boy. Wasani mpaka lini kukali wa chini. Our whole lives on no. Roundy here me come kuwa kumesha. Roundy this to me come kuwa sumesha.
Ole manga. Mama mo sindi wale manga mama mo sindi wale manga mama mo sisi ni bwana sama bibizao sindi wale manga mama mo sindi wale manga mama mo sindi wale manga mama mo sindi bwana sama bibizao sindi
sino lobaya wacha kushanga na tuna haya na yu manga nikuchwa jabu nkirim shashanga na nikona mbuki angu nkute kwa mta tukitesa kila siku vile inafa usingizi lisho jala siku saba nguze tuchafu badu na geuzana legalize it, miti ni dawa manguko wote wako na umanga mangati wote wako na umanga mta zote ziko na umanga kamu ujusi si wote ni wale
wale manga amanga mo sindi wale manga amanga mo sindi wale manga Manga mo sisi ni bwana sama bibi zao sindi wale manga manga mo sindi wale manga manga mo sindi wale manga manga mo sisi ni bwana sama bibi zao
nda imekatwa inishishi na kija nikikata
oh Susanna I hope you're happy now I see you flexing on the ground with your sponsor Susanna I hope you're happy now Your skin color and your hair is longer now. Na kuona pale hapo kando ya Champs Elysees ukitesa na kamini yeah 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 yeah. None of my business and I see you in London, silicone on your palm, shaking what your doctor gave ya on your worst behavior, Susanna Van
Der.
Shaking what your doctor gave ya on your worst behavior.
kuja getu. Nataka kuja getu. Anajua napikaga vitu special. Special for you girl. Niwe unanizi maga michechetu. Tuliza akiri mentu. Ukinipa usiku nipe mpaka kesho. Kesho, kesho, kesho. Hey. One time. Show me what you have mama. Easy. Yeah. Two time. I put up my money. You
Nitaka niko bebe ubembe chu. But you, you know I like it. Nitaka tuendeshe utembe kwa migu.
You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe chu. But you, you know I like it.
I give you everything when I do my things with you.
You know I like it.
Mama inoka jonko petuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet bambucha. Wanga mtajuta. Kaeka ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta.
Nitaka niko bebe ubembe chu. But you,
you know I like it.
Nitaka tuendeshe utembe kwa migu.
You know I like it. Nitaka niko bebe ubembe.
Confuse me. Tell me why you dey confuse me, oh baby. Your body too attractive, and the way I fall for you, it dey be like magic. Oh no, the way you dey me, I go dey. And I no go fit to come another day. Oh no, I go dey call you my baby. Now together we go there, we no go fade away. Why be say that you dey my mind? Say you no be option, no be lie. Oh yeah, make you run away, make you fly away. Oh no, no, no. Why be say that you dey my mind? So you know be option, no be lie. Oh yeah, make you fly away, make you run away.
So make you call on me, call on me. Just say I go pull up on you. Just say I go what?
Call on me, you know say I go pull up on you. Yeah, yeah, you know say
I'm gonna love you. Cause so we enter part two. Seven like the place, everybody gon' feel. Everything
I know, I let fall. Angelina, you the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand, never. So now me, you go love forever. I'm a cocky, no feeble letter. I'm a Angelina, Angelina. I'm a Angelina, Angelina. Oh, me all down. Anytime when I see you for the club or the television, your body. Sure you know no say the thing when you carry 50 killing somebody. You know I feel a vibe, you feel a vibe. So baby, whine about me, yeah. And I know you shy, but it's cool when we're making love. On the low, on the low, on the low, on the low.
Don't start to my
hustle for money, hustle for money. When I dey hustle every day, I dey hustle, I dey stay with money.
my brother, it was so funny. It was so funny. Say now the music and the play, I'm everywhere. Say now it's bringing me money.
Say now they're feeling the beat, oh wait. I said they're feeling the heat, oh wait. Say now they feel like for East, oh. Them they dance, oh. Them they dance, oh wait. Say now they're feeling the beat, oh wait. They start talking my gist, oh wait.
Into my brown eyes, see my lips always can make you switch sides. You never know the devil in the disguise. So why don't you stand up, baby? And
tell me, do you want me on top? So let me show you. I don't need to back it up. Don't wanna hold you, more, just go, just split you in half in my heart. I just wanna love on you, trust in you, honor you, please do the same on your part.
Jaja, with your sexy body, Carolina. For your love, I go fight like John Cena. Atakama ni kiongu kusina. Kupe kila kitu,
baby.
Uchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
baby.
Uchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby. Vitu, baby.
Sata kislong na po wine.
Jaja, yo put the jaja.
Jaja,
I hope you know say this sequence say where you got it for back in the make me the kwe baby kwe ah come to pack you ese nese zamenda ni na rungu ko ready kipepepe. Keep it, baby.
Ooh la la.
Your body fine, know when you want, you blow my mind.
Ooh la la.
I don't wanna waste your time, so please be nice, so make your mind.
Ooh la la.
Kissing in the rainfall from the morning till the night.
Ooh la la la. La 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 la.
Kupe kila kitu,
baby.
Uchana kwa siku,
baby.
Tufanye mavitu, baby mavitu. Kupe kila kitu,
oh baby.
Chana kwa siku,
oh baby.
Tufanya mavitu, baby. Vitu, baby.
So take it long up a wine.
Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja. Jaja, yo puti jaja.
Chuchuma kama vile unafua. Kama unapika basi nije kupakua. Chuchuma kwenye chocha mabua. Ila chonga mchanga singie kitumbua. Chuchuma, kisha ulegeza nyonga yo. Chuchuma, unitoneshe kidonda yo. Chuchuma, una nyoka na konda yo. Chuchuma, kwenye mlima kidonga yo. Ay katoto,
moto moto.
Moto moto,
moto moto.
Ay bai koko,
moto moto.
Joto joto,
moto moto.
Kamata, ukuta. Shuka mbaka chini teke down zungusha. Kamata, nakupa. Nikishika nyundo nipasue kichupa. Dada mko wapi?
Oh,
basi muingie kati. Chuchuma, chuchuma.
come bend down and break your back. Pretty wine and talk you like a slut. Nataka nikupeleke nyumbani.
Mwingine ni daraja so makasi. Mama kiuno chako labo kizungushe kama kula. Namba yaki na kutamani sina budi.
Basi sawa, tukandane, tumizane, tufinyane. Niko na first kit, iko na funnel.
Notes zangu ziko KBC channel.
Foto moto, inaleta ndoto moto. Foto moto, moto, moto. Foto moto, inaleta ndoto moto.
Bwana nakwambia talk is cheap. Usikachi bana kachini. We are please repeat, you are deleted it. Studio boy console are the wickedest. Simanishi posho nikibonga mil.
Ni makoma na sufuri.
Mabahasha no no, nikiona deal.
Mambo gana michu.
Pigo na mwendo, mapigo
na na na. Mapigo.
Pigo na mwendo, mapigo
na na na.
Mapigo.
Pigo
na mwendo, mapigo
na na.
Mama kamba bana niloa, kosi pene kata paloa. Mapo, kolo, wai mona abi ona teile. Mapo, kolo, wai mona abi ona teile. I keep a distance, I keep a distance. Oh, oh, I keep a distance, I keep a distance. Oh, oh, yo, they're not ready, they're not ready. Step up in the place, they drop the confetti. They're not steady, they're not steady. I've been with
the
KK,
nah. What's about now, elevate? Ori, me, go, they have a net. I don't bad, belly, want to suffocate. With the bad, doing the jellyfish. All I told be, I'm a party with you. Oh, what told be, I'm a party with you. What the told be, I'm a party with you. Party with you, yeah. What's it about now?
The bigger man,
yeah.
Baby, oh, yeah, ripped up into telephone,
yeah.
Over fuck on in a bullion van,
yeah.
I be bad, yeah, if you're not the fan,
yeah.
I see I got your shoes, go to see you,
yeah.
Want it cold, but I don't go with you,
yeah.
Bad job, so I want to fish you,
yeah.
But then it happens to force me, I miss you,
yeah.
Busy on the money, my bad DJ,
yeah.
Move a freaking freaking one, my favorite play,
yeah.
I like the way you shake that cape,
yeah.
Job bump, bump, you gotta bump it,
yeah.
Put it on me, I'm a malasso,
yeah.
Come up on a jet, I don't want you,
yeah.
just wanna call you a hoodie. Yeah, but the love will barely talk for the wash. But it's bad now, but it's elevated. Oh, you me, call it abandoned. I don't bad belly, want to suffocate. But it's bad doing the jelly for kids. All I told me, I'm a party with you. Oh, I told me, I'm a party with you. But the told me, I'm a party with you. Party with you, yeah, I'm a bad boy.
Likitebuka, uwezi kutembea. Masai ruka ruka, analinyenyekea. Chumba ni kwenye shuka, lina nitetea. Mzungu kawehuka, rime mkolea. Laki makonde, laki chaga, yeah, laki chaga. Wengine hadi wanywe pombe, ndo nalimwaga, yeah, yeah. Angala wima wima, ninatokea Kongo. Sinori le Gwajima, alimwagia kondo. Uno, oh, 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 nina waokoa makahaba, baba. Kuna walongo wa meno saba, baba. Ili mtoa hechi, baba. Yani A, B, E, O.
Uno, everybody say uno. Asema uno, everybody say uno.
Za mikando kama hautaki
uno.
Upinde kama unakanda chapati.
Sema uno.
Sirizo mbushe hati kwenye bati.
Uno.
Manga del basi kata taraki.
Halibagui mtoto mtu mzima. Goma lapa moko swaipima. Nakamusha nisoma mbango mzima. Ngili goma lapa moko. Nasema halibagui mtoto mtu mzima. Goma lapa moko swaipima. Nakamusha nisoma mbango mzima. Ngili goma lapa moko. Linavukunda na unakwenda twende nalo umalisha gia chia twende nalo ah oh, oh, oh. Inavyokwenda na unakwenda twende nalo umalisha gia chia twende nalo melisha ngoa nanga usifanya hima usiwachwe nyuma
subuke bade la kasnega
twende nalo
gololololo
twende nalo
usihate twende nalo
twende nalo
Is your love for me, yeah. Iyo mwumze sinto yaza. Baby, you're sweet like a pineapple.
Oh, Kali,
yeah. I took a bite and I fell in love, yeah. Would you call me honey, yeah, yeah. Would you call me baby,
baby love.
Would you kiss me daddy,
baby.
To my addiction I'll be here for a good time.
Yeah,
a good time. I could stay for a long time.
Yeah, yeah, a long time.
When you move to the left, I go to the right. I go, turn around, baby. Let me know. Baby, take it slow.
You're like an angel from heaven.
If you want me, let me love you.
You got me dancing in the rain.
And sounds lose on the give me love, yeah.
Do some
love. One time for my baby love, yeah.
Oh, puso to si toto.
Ulala.
Nimeshinda loto.
Ulala.
Kukupata mtoto.
Ulala.
Basi wewe wanani. Niambie wanani.
Kwam kwam.
Wanani. Kama sio wangu tu.
Beste yako ni hater. Naona tutaki. Ni mtiaji, itabidi umtiezi. My hater, mwatafuta kashi mwashindano, yeah. Umanzi ni mhandi anaka kuitwa miano. Mchore, mwambia potele, mwambie na kupenda itabidi azoe. We ni mrembo, na kutamani. Usikia wivu, lipenda mse wa kitambi.
Nobody can ever take your place. You know it's not gonna happen. Cause I'm not an average type of latest. Why they try to hate me, baby, just tell me you got me. And I forever stay true. You won't ever see me on another man's rules. Moyoni mwangu, wewe ndo wa wakilisha tu. Hata wafanyeje uko stuck like glue.
Oh, umeshinda loto. Kunipata toto.
Niambie wanan. Wanan. Kama sio wangu.
Basi wewe wanan.
Niambie wanan. Wanan. Kama sio wangu.
Nataka unifunze hata. kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau jui utajua. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya ndua. Kani sape na fua. Kau jui utajua. Sina pressure kani manzi na jua. Kani dead tunadishi ata yego pasua. Sina pressure kani for me na kuwa. Mejipini na waroro wanapenda chafua. Attitude kaya mother karua. Kani meeting itabidi umetuma barua. Dustbin ni mapako za shua. Na unashanga mbono pati tuma demo kishua. Kani ngori na jificha karura. Nina shimo mingi manze ata kuliko sungura. Chenja mbao ineza shika metura. Chorea sambu metengenezo na nyama ya chura. Ay. Naiwake, 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 naiwake. Mimi kani beat na ua. Mimi kani shash na jua. Mimi kani vajonya nua. Kani sape na fua. Kau jui utajua.
Deep deep, you got the keys to my jeep. This is speaker sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition baby full speed. Ski, 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 ski. Accelerator, speedometer. Kusirereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusirereka, speedometer.
Busy, 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 blazy, blazy. Unajituna uko hungry. Chali mdogo na uko thirsty. Ukisleki nda kuroga, you be my honey. You say you want me, oh you're so funny. Cause I've heard it all before. I've heard it all before.
You got the keys to my jeep. Usistuke sana mrembo hii ni stick shift. Ignition, ignition baby full speed. Ski, 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 ski. Accelerator, speedometer. Kusirereka, speedometer. Accelerator, speedometer. Kusirereka.
Hey, itisha mzinga bana ziki come to lori. Hakuna itha youth man we turori. Oldie kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Simama kwa migu, rusha mikono juu. Nika ngoma kamonya isanza tukubanju. Usha geduka umeshika tu ukuta. Cheki tu kwa kichwa umeshuka tu matuta. Ona vile nyuma umejaza tu mauta. Ni kwenye mkono adi mdomo niko luta. Kama zimeshika tu wakuna wachilia. Mademo wakika mtu na wapandilia. Sare yetu be tumegaramia. Cheki masa tumesha chelewa. Sasa nani ata drive na tumesha lewa. Hebu chunga au mademo naweza kupora. Juu wengi wa ukondani ni wako. Cheki sasa tuzime nice. Iyo glass yangu niongeze zile ice. Najuo nitabliki toka sasa mpaka night.
Hey, itisha mzinga bana ziki come to rory. Hakuna itha youth man we turori. Oldie kabisa turori, turori. Meda ofisi turori, turori. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam. Alafu zikishika shuka na madam. Shuka na madam, shuka na madam.
Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, suji bebe. Demi yangu anadai tu matembe. Niko fete, nimejisete. Amejibeba, usimuweke. Niko east kwa mabiz na manjege wako on. Amejibeba, ako fine, sura nzuri amevai. Kweli nini uko high, piga mushu kwe high. Ukiweza toa kutu uzirai. Ukimwaga sikia fine, kazi safi inadai. Ototo wawili tunadai, njoki nduta na wamai. Kwa nini uko fine, jangreto walai. Uko maji haidai, ntakukata walai. Tumawabeba walai, ngoma mbili zinadai. Nikimada sema high, kwa vuva na rai. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia. Wabebe, skilo. Wabebe, wasikia.
Choro, 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 choro. Choro, 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 choro,
Oh my, I'm gonna get you mommy. Show me how you feeling this night. How much of your love, say now winnie winnie. Wanna your love, they do me this night, yeah. I need your grace, me never relate, my love no get shame, no matter the case, but my music give me bass, my sweet sweet bass, say my love no get shame, for you all day,
Every night, every day, every day, me go need my baby to call on me, close to me, yeah, yeah. By the time, when you day, wake up in the morning, man, I day
by your side for me, make you fall for me.
Oh yeah, yeah. Choro,
it's your lowest. The way your booty just did rotate good. Okay, your body necessary. What do? You go kill person. No. I no go quick. You must give me that body. The way you put it down on me. Cause it's spiritual country.
Receiving now, where's it? Kuvuna usicho kipanda. Thanks, God, for giving. Yeto sikuwa no meme wala kebo. Izi moja t-shirt na yebo. Iti leo na miliki lebo.
Lebo, kune gengi lebo.
Siku zote kisicho kuwa kita kufanya uwe ngangari. Hata mwanga uwezi kumbiwa. So ishi nao kwa tahagari. My sister, squeeze shape wananunua. Uwe pambana upate salari. Na usisahau pesa maua. So kikosa hata usijali. Walo kwa wanangu wakita. Nye ndo mnanunua CD. Tulo kwa wanaki wa Insta. Nafanya niongeze BD. Wilo kwa master na lita. Mlinifanya asira zizidi. Olo jiangumu nilizopita. Mkani pana jina mkasema ni itwe.
Kone boy yeshi.
Na siku hizi wananita tembo.
Every night and day, say my baby, me a one more. Every break,
is the way, but now you're with me, I want you. Me, I don't care what I'm saying, say my baby, me, I love you, baby. I say, oh, baby, baby, oh, baby. Oh, yeah.
They do what they tell me, them, I love it, and the time I come, they feel it. All my ladies, them, I whine it, and the time I come, they whine it. You DJs, them, I slam it, all the people, them, I love it. All my homies, them, they feel it, and can I ever dance? Can I ever dance? Can I ever dance? Professor, what you do? Oh, baby, can I ever dance? Can I ever dance? They're gonna laugh at me.
Akue klande alafu troopers kwa the council
wazi.
It ain't no fun kama boys wapate sivyo ndo alirudi kwa komande.
Hey, respect your elders. I started singing when you were still in diapers. I'm a magician kwa mziki bado touch ya to me Midas. We dressed to kill with so much sex appeal. So tell my rival nameless council about a viral.
Gini klora ni moto wa kuoti ambale. Moto wa kuoti ambale. Meza ni moto wa kuoti ambale. Moto wa kuoti ambale. The council ni moto wa kuoti ambale. Moto wa kuoti ambale. Genge ni moto wa kuoti ambale. Moto wa kuoti ambale.
Catch a groove one time. Feel the vibe one time. Calculate one time, two time.
Your power that I will never forget. Drop me your pen and a location. Stack your stories and see me stack in my conversation. Stack Utani pata kwenye gate. Come on your appointment. You know that I won't be late. No, this story not you are well, not relate. So katambe mkumbili sote to participate. Take a selfie.
Leo ni me come ku get down. Leo ni me come ku get busy. You've been on my case for a while. But baby, I am not that easy. I'm feeling some type of way. Nishike kama siku za mwizi. Tupige kama gym tuko tizi. Nipike kama toke mandizi, yeah. Today is your lucky day. What you gonna do now that you have me all to yourself? So come and get this before we get down. Get down to business, yeah.
Fanya kama unacheza isokoto. Oh yeah. Binyuka binyuka basi isokoto. Yeah, 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 yeah. Fanya kama unacheza isokoto. Oh yeah. Binyuka binyuka basi isokoto. Yeah, 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 yeah. Binyuka binyuka isokoto. Maria ni kuonge mahela, mahela, mahela. Nipele kempera, pera. Maria baby watala mera, mera, mera. Nionyeshe makeke. Minataka hiyo dede, popote ni kukamata. Kwa ulimi pake mata, minataka leo ujibam. Besonga ni kupakata. Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Oh, yeah. Binyuka binyuka basi isoko. Oh, yeah, yeah, yeah. Fanya kama unacheza isoko. Oh, yeah. Binyuka binyuka basi isoko. Tikisha minganza ukitetebe.
Hey, Kasapunyu, do your place ni me grow, Kasapunyu. Do your place na kapu from Kasapuni. In do your place ina nino. Kama uja juwa nita make it by you know. Oyole,
domali mimi nina stay. Oyole, this way you gon' find me every day. Oyole, I may not care what they say. Kayole till they put me on a grave. Uja pitu angete, jambi dutu ti. Tuna mere meta, jusin tomachi. Na ukitaka pesa, I got it on me. Hatunanga pressure, you know who we be. Now everybody get up, get up. Hands in the air, say get up, put them up everywhere, go get up. Everybody get up. I go by the OG, the number one spitter.
I wanna get you high, but you not take it, so I take it slow.
Girl, you're the one that's sexy.
And after we touch the sky, then maybe later I can take you home.
To now I've got 10 years, you may watch up the law. Some of them are hate, cause about we keep it below. It's just the wanna be when they look into the mirror. Sissing you my killer, killer, killer.
Hey, Casapunyo, do you bless me, grow Casapunyo? Do you bless me, come from Casapunyo? And do you bless me, I need no. Come on, what you do, I need to make it by you know. Oh, you're there.
Don't mind me, meaning the state. Oh, you're there.
Sing so she never ever know. What we did, nobody there. She did like the one dress. She did the daddy dance. Valentino, she did wear. You know, she called me funk, Mr. Flex. You know, everything I want, she give me. She tell me every day she wanna see me. Oh, yeah. Bad boy, Weezy, star boy, Weezy boy. I make her dance like you. You know, my girl nice, and I swear she the dress. You know, Valentino, she did wear. You know, Gucci be the dress. You know. I know they love the stress.
Fishel or no lobster. Me want turn for me paper chapter. River can 1,000 in your cup capture. 100 piece round my neck fracture. Money style my show to death. Actor. Yalla get 12 round for sweat. Boxer. Yalla fear got in connect. Mobster.
Money, 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 money.
Tell Star, tell Blade, and I make me do something for make the paper in ya.
Come here, money, 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 money.
a whine. Touch your toe. 6:30, the way you know. Dirty dancing, private show. How she a whine, so must be a pro. Coulda, coulda, look how she dash away. Coulda, coulda, me want a body there. Coulda, coulda, me want fi take you away. Coulda, coulda, you make me happy say.
Look there, coffee.
Real girl is stepping up late.
Coffee.
Whining the girl them say.
Coffee.
Right away, no delay.
Wine up the X-ray, girl whine. And no stop, girl steady whine. And no stop, girl steady whine. And no stop, the way she a whine. She a whining lock. Alright, bend over, girl, bad man away. When you a whine, girl, you have to be alert. She chop a ground to a be a go a dirt. Whoa, there goes the blouse and skirt. Brace it by me, me know you want me. Look how she bubble on a wine pan Johnny. Me and her dress up, but the girl, they a jammy. Lick a bus in her red and she and
cook them, coffee.
Real girl is them no play.
Coffee.
Wine in the girl them say.
Coffee.
Right away, no delay.
Coffee. Wine up the X-ray, girl, wine. And don't stop, girl, steady wine. And don't stop, girl, steady wine. And don't stop, you will see a wine. She a wine in love.
You drink with them for daddy. Filo many ways and a penzi lako nimelewa chakari. Oh yeah. Kwangu kume wakajua kali. Mwaga maji nikate kiu kini pepe.
Oh yeah.
Ni pepe.
Oh yeah.
Ay, mbasi leo tukosane, lakini kesho tusiachane. Aniki mapenzi tuchizishane. Mimi na wewe hadi tusikane.
So let me be your love doctor.
Nakupenda sio chocha. Sita kucheza puka. Let me be your doctor. Nakupenda sio chocha. Sita kutenda baby.
Chanukia, kutu nikajifisha. Vidore nasimamia, ukingoni nafikishwa.
Nani kosha mwili kwa maji ya madafu.
Niendo kocha, nana nifunza kucheza rafu.
Anichua tumbo la ngiri kwa mafuta ya karafu.
Nikichoka, ana nikanda kwa mabarafu.
Majabu, majabu, penzi lake la jabu. Majab, majab, mahabba yake ya jab. Majab, majab, penzi lake la jab. Majab, majab, mahabba yake ya jab.
Nijipe, ukinipenda sana, nijipe. Nijipe, akaka moyo.
sikatai kweli. Ndo shazama usinipige kipapai. Mia pokuwa kwa shabwaga moya usiulahai kweli. Ndo shakwama unachotaka sikatai. Najua bado amini haya yamekuwa. Acha siamini, si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama huku kwetu. Hatuna maneno huku kwetu. Tunapendana kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe.
Na na na
nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Shida uraha ntaponda na we. Nataka kapicha na we. Kumbusho pale tumetoka na we.